kaza changazi mlezi. Najikaza moyo wangu naumia. Nimepoteza changazi mlezi. Najikaza moyo wangu naumia. Nimepoteza changazi mlezi. Najikaza moyo wangu naumia. Nimepoteza changazi mlezi.
Changazi mlezi.